Umshumayeli 3 verse 1. Konke kunesikhathi sako. Yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Verse 2. Kukhona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa. Isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo. Verse 3. Isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa. Isikhathi sokudiliza nesikhathi sokwakha. Verse 4. Isikhathi sokukhala nesikhathi sokuhleka. Isikhathi sokulila nesikhathi sokusina. Verse 5. Isikhathi sokuphonsa amatshe nesikhathi zokuqoqa amatshe. Isikhathi sokugona nesikhathi sokungagoni. Verse 6. Isikhathi sokufuna nesikhathi sokulahlekelwa. Isikhathi sokugcina nesikhathi sokulahla. Verse 7. Isikhathi sokuhlebhula nesikhathi sokuthunga. Isikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma. Verse 8. Isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda. Isikhathi sokulwa nesikhathi sokuzola. Verse 9. Unanzuzono osebenza ngalokho akushikashikayo na? Verse 10. Ngibonile umshikashika uNkulunkulu awunikile amadodana abantu ukuba awushikashike. Verse 11. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Ubekile nokuphakade ezinhlizweni zabo. Nokho umuntu angefumana umsebenzi awenzile uNkulunkulu kwasekuqaleni kuze kube sekupheleni. Verse 12. Ngiyazi ukuthi akukho kuhle kubo kunokuba bathokoze bazenzele okumnandi bese khona. Verse 13. Kepha futhi ukuba abantu bonke badle, baphuze, babone okuhle kuwo wonke umshikashika wabo kuyisipho sikaNkulunkulu nalokho. Verse 14. Ngiyazi ukuthi konke akwenzayo uNkulunkulu kuyakuba khona kuze kube phakade. Akukho okungenezelwa kukho. Futhi akukho okungasuswa kukho. uNkulunkulu kwenzile ukuba abantu besabe phambi kwakhe. Verse 15. Lokho kukhona yikho kwakukhona, nalokho kuyakuba khona kade kwakukhona. uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Verse 16. Futhi ngabona phansi kwelanga ukuthi kukhona okubi endaweni yokwahlulela, nokuthi kukhona okushinga endaweni yokulunga. Verse 17. Ngase ngithi enhlizweni yami, uNkulunkulu uyakwahlulela nolungileyo nomubi, ngokuba kukhona lapha isikhathi sezindaba zonke nesemsebenzi yonke. Verse 18. Ngathi enhlizweni yami, kungenxa madodana abantu ukuze uNkulunkulu awavivinye wona azibonele ukuthi anjengezilwane nje. Verse 19. Ngokuba okwehlela madodana abantu kwehlela nezilwane, into yinye ikwehlela kokubili. Njengalokhu kufa lokhu kuyafa nalokhu. Kunomphefumulo munye, umuntu akazidluli ngalutho izilwane ngokuba konke kuyise. Verse 20. Konke kuyendaweni inye, konke kuvela othulini, konke kubuyela othulini. Verse 21. Kubani owaziyo ukuthi umoya wamadodana abantu ukhuphukela phezulu, nomoya wezilwane ukuthi wehlela phansi emhlabathini na? Verse 22. Ngase ngibonake ukuthi akukho kungcono kunokuba umuntu athokoze ngemsebenzi yakhe, lokhu kuyisabelo sakhe ngokuba kubani ongambuyisa ukuba abone okuyakuba semva kwakhe na?